Incwadi yokuqala kaPetro isahluko 3. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona angakholwa yizwi azuze ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo. Ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ngoba kade babezihlobisa kanjalo abesifazane abangcwele abamethemba uNkulunkulu bethobela amadoda abo. Njengalokho uSara wamlalela u-Abrahama embiza ngokuthi inkosi, eningabantwana bakhe uma nenza okuhle ningesatshiswa nokukodwa okwesabisayo. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokukwazi, njengalokho esifazane eyisitsha esibuthakathaka sibanika udumo lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiywa. Okokugcina manibe nhliziyo nye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka. Ningaphindisi okubi ngokubi, nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizela lokho kuba nidle ifa lokubusiswa. Ngokuba usuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi, nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Adede bubini enze okuhle, afune ukuthula, akujonge. Ngokuba amehlo enkosi aphezu kwabalungileyo, izindlebe zayo zisenxuseni kwabo, kepha ubuso benkosi buphezu kwabenza okubi. Pho ubani onganilimaza uma nishisekela okuhle na? Kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga, nibusisiwe, ningesabi ukwesabisa kwabo, ningakhathazeki. Kepha mngcweliseni uKristu abe yinkosi ezinhliziyweni zenu, nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba, nibe nonembeza omuhle, ukuze kuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Ngoba kuhle ukuhlupheka ngokwenza okuhle uma kuyintando kaNkulunkulu kunokwenza okubi. Ngoba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa bangalungile, ukuba asise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni, ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni, abakade bengalaleli lapho ukubekezela kwaNkulunkulu kubalindele ey'nsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa, abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abashagalombili ngawo amanzi. Enisindisa ngawo manje nani ngomfanekiso okungukuthi ngombhaphathiso, kungesiko ukususa insila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu unembeza omuhle ngokuvuka kukaJesu Kristu, okhona osokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini sekubekwe phansi kwakhe ezingelosi negunya namandla.